ye abera tumusanganire ngoga ikikirere tuza tugoga nishema uri gahunda nziza niyingabo kukoza tujwe imyaka ibihumbi na jiza tukoni imbere na nikiza twitambika ninyuka miriza igama kukumurire nikobe Mozishime, ikifu koti mwariza mina shichigwa Tuhimba suhola Satana duteza, etore zoni nambara Yanga kutwa njira, imyete guri hajishe Nuhusanaza shobora Kuhinyu sinigambi mana Ishiri yeho Ahubito nito Tetunde tumuzinu kwa Niyonga tuwa marama Sheku mimuka Ichichirere tuza Chokoga nishema Kuriga unga tisa Nihingabo Kukoza tojinya kibi Chiza tukwa Ninyuka miliza igama Kukumuliri nikobe Tindiri mozishime Nijifu koji mwariza Mina shichiwa
Oh,